Toka kitambo na wazana saka mchumba, wala sikuenda resi sababu sina mavumba. Kitu kimoja niliogopa ngeni chesa, likuwa sina pesa kutwa zima ningekesha. Nando mana paka leo nime chill, nataka niwe peke yangu kama vila deal. Sitaki niwe na wenzangu kama kina chill, kila time wapo bichi wanawaza kusafir. Sasa na shangaa baby umeuteka moyo, kama unanipenda kaza njoo siwe mchoyo. Nipe tam tam kiss kwa mazamzam, nishike kona yote baby tuchanganye dam. Wanachizika na mimi, wanashoboka nami, na wachi njia bari nilo mambo hadharani. Ongea mama, hivi twende kwanja gani? Kuna trip, bills, kiwanja cha nyumbani.
Chesa kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Chesa kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza. Chesa kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Chesa kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza.
Sogope kucheza, kama unaweza cheza. Ukisi kuchoka, pumzika kwenye meza. Taki uji kwae wala, staki utoke jasho. Taki asubuhi seme mgongo na mawasho. Cheki masaa sasa ni kumika soro, na isi kichwa changu kina hamna godoro. Si tunatamba kesho takutana ba, Johnny okay ba pabu ya ma superstar right. Okay taxi njoa ba tuchonge, nataka unipeleke Magomeni kwa Dubonge. Fanya faster kaba kazi ya change, sababu na maela mingi atapunda baby. Mindo madimu onekano wakina pika, soro kitabu changu akija shushwa kane hii yap. Hey suka nishushe kwenye duka, hapo ndo tip tumbo na machizo alivo nyuka.
Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza.
Hey machizi nimetoka kuspendi, nipona mama yenu ametinga singlendi. Inachata kubwa mgogoni tip top, hini ni chama kubwa ila brush non stop. Wala tunambali kitengo masadari, kama zipoka lata lete tucheze kamali. Mmongea sana nao nabaki mabubu, nao najulikana na mjeli wabu bubu. Sometime niko safi, sometime full cash, sometime sina kitu wajinga waniko peshi. Nikichoka sana demu wangwa nani toa, makwanja ya mitungi na ganjana niyokoa. Mjinga unajikweza, unafeza, unacheza. Alipo zari wane mwangu kazi kutafeza. Au mongo pei wala au mdangani, eti kusu pei uchupi umvue nani.
Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza.